madalla nene ne ka yewtere men pindino hande dartana ni yerno birno mi har filla ko darto hono nguluuji kewdi latiddu kono yite kuran wonna wada dum kono waddu kono non wada bonandaji sanne fa e yonkiji no jonde der mudum sene en jeydu kono ni dum wonno kenya darto en tilaberi hono mawdo garde national wonto en tilaberi galle mun ko wuli himbe kotta sappo dum won ko ma der majjum wadi ko fawara joni fa keben paamen dum woni mafari ko yite kuran no wada nguluuji ele nokkuje dum wadi ko fawara joni min jewdi mbete do Ali May Raqumi latido kany o enan jo andal sanen gollowo Nigelek jewdude makko du bandi min Habibu Garba nan ko halani
ko waddata majele boggi yite kuran woni di bolto deni di boltake denne wala ko sendi yite kuran wongeno nata der majji sey dum wada gulu na ko wonno gollire yite gem bona ko yinata neddo majela boggi yite kuran woni taw neddo subake boggi lubbi jaadoji deede he sembe yite kurange wakkati neddo nyibidi tefa bawdo golle yite kuran wara watta na dum boggi di neddo don fooda yite kuran yara togom der sudum misali he frigo en sey neddo subake ugi din don du no wodiri neddo tefa du kulle paddotode sembe hite kurange watta
il y aura risque de court circuit
tiagal majjuni se ndari nene neka ele nguluji di nigelek no wodi basi mun der majjum demon basi nigelek der majjum no haani himbe latti goldobe kurambe du konna ngada jonde mudun en do wona ko mustafa kadi kanyu du yo neddo latti do darnin do fila ko darto hon renugol himbe na do konna ni yitugol hakkeji himbe har fila ko darto lantarci o halani musa hasan
lorsque le jus c'est-à-dire l'électricité
wakati te kuranta jangartu kimun no wadda bononda fudo senimbe kumpintinaka no ngolirta hite kurange ganno hani niddo fufama de hite ngen tajama hanana niddo faddo nokku fuuto hite kurange tawa le sudum ma der goldirta mun de o mati hite ngen tajama umme accion yande ndarno hunde fuko gollirta e hite ngem fa habe kiso bononda fa tawe ngartuki hite ngen esembe tawadungulu do majuno dun samta do horako nigelek ko de akati funo min biya nigelek de be jidi wadde tacchol hite kurange be andina bibbe niger jondo nigelek seko alhanana ho jana nimbe teddengi e tacchol hite ngedo
tragique coupure
mama nurdu konna horaje adede se wadata kandu konna ni ko hali o wino han tawe himbe ko e mun firte fa wada do filamaccu
la responsabilité de la Nigelec c'est surtout par rapport aux coupures d'électricité
derfi o gatche Nigelec wala na no kuje didi arande ni wakati tajol hite kurange he wakati ge wartirte gam nawto tobe hite kurange anda dege tajete be anda du dege wartirte dege wartirama deni boggi hite kurange no wodi majala idum wayo wadude gulu ko hanu woni ko himbe pirte do wakati ji didi amma kas abada Nigelec watte ko himbe pirte do majji bani ko ibe kanuno wadude dum himbe no kani pam tine dume be kani wadude wakati hite ge taja e wakati ge wartira pamtinol himbe goldu walana do gial dane sarusi ni jelek gam kanko wodi lawol tonirde himbe hite kurangi o sarusi leedi
e ko constata seni bo